da ko Paul windani Roma'i no hore jitati gendan kisam gam majun to goddo hawti be Yesu Almasihu Allah hitata komo on don to ko umrore ruhu wadande mo gendan dir kawtan be Yesu Almasihu umrore majun rindinimo diga umrore hakke wadanan nemo maide Allah be hore mudum huwi ko tawreta waway huugo gan in tampube on neli biddo makko mardo bandu matudo esto hakke bana nyimbe fu o hiti hakke dir bandu neddo o bana non o jalori hakke jonta kan in bawan huugo gungaku gu tawreta dabata gan in don du tano ruhu Allah na gidaadi ko emmi to goddo to kake gidaadi mum gidaadi majjum jaloto hakkilo makko amma to ruhu Allah don jodi dir makko den kan ruhu majjum la manto hakkilo makko to kido gidaadi mum mayan amma to kido ruhu Allah hiban gendan e jam to kido gidaadi mum woni konejo Allah o dutanta ko umrore Allah fakat o wawata dutana gone sam to kido gidaadi mum wawata futtango Allah amma onon kam gidaadi mum jalata ko on don dutano ruhu Allah to fakat ruhu majjun don jodi dir modu mo hebay ruhu gu Almasihu hokkata lataaki mo makko to Almasihu don huwa dir modu den kam balli modum mayan gan dalila hakke amma ruhu Allah hokkangun gendan gan un kebi yerduye Allah Allah umitini Yesu Almasihu diga maide to ruhu makko don jodi dir modum den kan o yeitinan balli mon mayan di bo be ruhu majju de werdan en gam majju wala ko dola ta en tukkago dabiya min dole man timmi ganto on tukkake gidaadi mon ummaya amma to acci ruhu Allah bara gidaadi mon den kan un gedda do wabe ruhu Allah fu kambe lati bibbe Allah wala haje on puddita di unugo yeso Allah gan ruhu gu o hokki um lati nay ummaccube makko amma bibbe makko ruhu makko don jodi dir meedi gam majjum bi eten Allah baba ruhu Allah don tabitina sida ku ruhuji mem en bibbe Allah fakat toni en bibbe makko den kan en keban bo ko o sigani bibbe makko o hokkan en ko hokki Almasihu gantu en jabi gedan toraji Almasihu en keban gedan teddugal makko bo teddugal garangal minumi hala toraji men dir jamanuru jontaru fakat ti futa fundego e teddugal ngan Allah tammi wangina ngoi duniyaru fu don yewa masin ha Allah wangina bibbe mum be teddugal Allah yofi duniyaru fu ha du majja nagan aybe mayru amma Allah nastinidu dir kita du aybe nyimbe be non fu hokki duniyaru tammude rindugo e jiyagu halkere du hauta be bibbe makko dir dimu e teddugal in andi ha jonta duniyaru dum uuma don luwe bana bisnando na duniyaru tan amma enen hebbe ruhu Allah gu dokkal mu artugal enen bo en don uuma en don gewa wondugo be Allah bana bibbe mu o rindinangi e majjere balli mi kisdam men don tabiti amma do tammude amma to en don giya ko tammotode hebugo den kan na dun tammude gu ngare mweta moto hayru gu o hebi amma to en don tammo hebugo ko ingi ay tawam den kan en denan dum be munyal ruhu Allah do wallahi gan en tampube en anda ko torago Allah bana no hani ruhu be hore mu dun toro Allah gam meedi na be bolle nyimbe Allah linyo berde dum fama ko ruhu dabata gan ruhu dun torano nyimbe Allah bana Allah yidi en andi to goddo yidi Allah den kan ko dum e fu latoto gan hayru makko gu Allah tamminimo funde aniya mudu diga boyma Allah herdini subabe mudum fu gan habe keba gendam bana biddo makko Almasihu bo lato afo chaka de widdabe dubbe hede dirabe be fu Allah ewni be bo den o yardibe o nastini be de teddugal makko bo yidde Allah jonta kan ko luttiwi ego to Allah do wondi be meedi moy wawata hunugo e o jogitaki ko biddo makko amma o accimo o maya battudi meedin in fu to non kan o hokkata en ko dume fu be makko na wala mo foti wullago subabe alla gan alla be hore mudum gondinibe wala mo foti hita gobe gan yesu almasihu mai battudi mabbe ko buri dum bo o ummiti diga maide o don jodi ha nyamo alla o don setoi to non kan mo wawata sindugo en be yidde almasihu bone na billare na to nyane na welo na talaka kuna jotena malaka fahi bana ko winda gandalila mada min don dir jotte mayde nyalumare fu be don daramin bana bali kristedi amma dir kujade fu en keban jalorgan timmugam be ballan almasihu giddoi mi andi fakkat wala ko sendata en be yidde makko ko mayde ko gendan ko malaika en ko bawdeji goddi ko jontajun ko garandu ko bawde dir asama malladir jahannama yidde alla latani em be yesu almasihu jumirawo mi gammajun wala ko dumadir duniyaru fu hebata sinnugo em be yidde alla.